abumahlalele sobashi sihamba nabahamba amasela nabangayenzile ukuthi sobashi abumahlalele sobashi.